Kumakho sahluko selishumi nesithupha siqale ngelivesi lemfica ngifisa kufunda sihloko lesingathimlo kanje pho kumayelana nekuvuka manje ngesikhathi Jesu sekavukile kusesekuseni ngelusuku lokuqala lweliviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalene kuloyo lakhipha kuye emadimoni lasikhombisa futhi yena wahamba wabatshela labo lebebanaye lapho basalila futhi bakhala futhi bona uma banabeva kuthi bekaphila futhi bekabonwe nguye abakholwanga emva kwalokho wabonakala kulesinye simo kulababili babo lapho basahamba futhi baya emaphandleni nabo bahamba futhi bakutshela lalabanye labasele nabo laba abazange babakholwe kamuva wabonakala kulabalishumi nakunye bahleti ekudleni futhi wabasola ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni benhlitiya ngoba bangabakholwanga labo lebebambonile emva kokuba sekavukile wase uthi kubo hambani niye eveni lonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe loyo lokholwako futhi abhabhatiswe uyawusinziswa kodwa loyo longakholwa uyolahlwa naleti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako ngeligama lami batawukhipha emadimoni batawukhuluma ngetilimi letinsha batawuphatha tinyoka futhi uma banatha noma yini lokubulalako angeke kube nengodi kubo bayobeka tandla tabo eti kwalabagulako futhi batosinza ngako-ke emva kokuba inkosi seyikhulumile kubo yakhushulela ezulwini yaseyihlala esandleni sangesekudla sankulunkulu kepha bona bachubeka bashumayela etinzaweni tonke inkosi isebenta ngabo iqinisekisa lelivi netibonakaliso tilandzela amen asikhuleke Nkosi Jesu, sithi manje njengoba sisondzela esihlalweni sebukhosi sababe, futhi egameni lakho sikholwa lokhu ukuthi kulivi lakho, sikholwa lokhu ukuthi kungemavi ekugcina lavela etindzabeni takho ngaphambi kokuthi wenyukele etulu, futhi sicela ukuthi utowabusisa enhlitiyweni tethu kule ntambama ngenxa yalabo labagulako. Siyakubonga ngekubita sibalo lesikhulu esihlalweni sakho sebukhosi itolo ebusuku. Futhi siwabonile lawo malayini lamakhulu alabo bantu, wesilisa, besifazane, bobabe, bantwana, bomake, behla ngemuca futhi bangena kulelo gamelo lemkhuleko. Siyakubonga ngalokho. Babe, futhi manje sikhulekela ukuthi utobapha tingcebo tembuso wakho, futhi kwangathi kungaba khona kukholwa emkhathini wethu kulenzambama, kwenta livi laNkulunkulu ukuthi libe nguleliphathekako kithi. Futhi nguwe kuphela longenta lokhu, babe. Ngako sikucela egameni laJesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi. Manje sihloko sami kulenzambama ngifuna ukusithatha futhi sivakala singakejwayeleki kancane futhi ngifuna ukusithatha ngenxa yayitolo ekudleni kwasekuseni ngihlangane nalenye indvodza yeluhlobo lolukahle kakhulu futhi ihleti emva kwami manje ummeli futhi besikhuluma ngekutekwa kwelicala futhi kucishe nje kube kulingiselwa kwekutekwa kwelicala noma lokuthite lokwaniketwa inkosi yethu futhi ngikholwa impela ukuthi leyo ndvodza beyingaba yindvodza lengcono kuma lapha futhi kufanekise etinkantolo telive ngoba ngikhulume ngaye kusukela ngihlangene naye futhi bangitshela ukuthi ungummeli losimangaliso ngako ngiyathi ukuthi bekatombhekisa licala kahle kepha ngenxa yokuthi Jesu akazange abe neluhlobo lolukahle lokutekiswa licala futhi yena ulivi sonke siyavumelana kulokho ulivi ngako ngifunzile livi lakhe futhi sitotekisa livi licala kulenzambama livi lisekutekisweni licala licala likuthi tethembiso telivi laNkulunkulu ticutselene nelive nesizathu salokubeka licala sikuthi kwephulwa kwesethembiso futhi ngicabanga ukuthi ummeli loshushisako uhlala njalo amelele umbuso ngicabanga ukuthi lokho kunjalo futhi isathane ungummeli loshushisako umelele live kulokutekwa kwalelicala futhi lomangalelwa nguNkulunkulu
So
futhi lo fakazi lovikelako ngumoya longcwele ngakho ngifuna kwenda libandla libandla kokubili basithi belijaji nelijaji futhi asive kutekwa kwelicala manje njengoba siphakamisa emakhethini enkundleni futhi sibone ukuthi sihleti kuphi manje ningakhohlwa manje ukuthi lesikubonako lapha yimbangela yalokutekwa kwalelicala futhi Livi la nkulunkulu licutselene nelive. Sizathu salokubekwa licala sikuthi kwephulwa kwesethembiso loko kuthi live liyasho ukuthi uNkulunkulu wenda sethembiso lesingasilo liqiniso loko kwephulwa kwesethembiso akasigcini sethembiso sakhe nemmeli loshushisako kulelicala ngusathane lomelele live futhi umbekwa cala uNkulunkulu ucobo lwakhe nafakazi lovikelako ngumoya longcwele. Futhi manje sibita inkantolo ukuthi ihleleke. Futhi manje ummeli loshushisako utobita fakazi wakhe wekucala ukuthi ethe eboxini bese uyamfungisa. Futhi manje unabo fakazi labathathu kulenzambamo. Ufuna kusebentisa njalo kulokutekwa kwalelicala lokho. Nalabo fakazi laba bangumnumzane longakholwa. Lo landzelako ngumnumzane mncikati. Nalo landzelako utobitwa kutoba ngumnumzane longabeketeli. Manje laba bofakazi labamelene nalelicala ukuthi uNkulunkulu akaligcini livi lakhe. Livi lakhe alisilo liqiniso. Futhi singabona ngaphambi kwekuthi sicale kuteka leli cala kuthi labanengi kakhulu belive batama kusho ukuthi livi laNkulunkulu alisilo liqiniso. Sibonelo nje loku ngisandza kufunda nje bengifunda emanotes labhalwe phansi ekugcineni kuScofield kuthi bengicabanga ngendzaba lengacocelwa yona ngalesinye sikhathi. Angicabangi ukuthi ngake ngayicaphula ikakhulukati kulomhlangano. Kodwa kuthi wesifazane ngalesinye isikhathi wake waba nemfana lomncane lokahle bekafuna kuba ngumshumayeli. Ngakho bekaluhlobo lowesifazane loluphuyile futhi bekafuna umfana wakhe ukuthi athole konke kufunza lokuhle nekuceceshwa lebekangakwenda. Loku kuthi noma ngimuphi make angafuna umfana wakhe uma abitelwe kuloku njengaloko kungaba kuceceshwa lokungcono kakhulu lokungatholwa ngani bekafuna abe nako. Ngakho wamthumela kulenye lekahle kunato tonke isemina yetenkolo lebekayati ukuthi amthumele kuyo. Yebo-ke bekalapho cishe umnyaka futhi ngalinye ilanga make wakhe lo mfana kwagula kabi nje bekabucayi nje futhi bebasolo bathumela ama-telegram lowesifazane bekahlala yedwa ukuthi bekangahle abitelwe ekhaya ngoba bekanemkhuhlane lomatima futhi wendlulela ku-pneumonia lekabili futhi bekanekuvimbana kwemaphaphu futhi bekabukeka atokufa. Inhlitiyo yakhe yayikhomba kuba kabi kakhulu. Ngakho dokotela lothembekile bekenda konke lebekakwadi ukuthi kwentiwa kanjani kusinzisa impilo yalowesifazane futhi bekasolo aya ngekuba kabi kakhulu. Ngakho lo dokotela wathumela i-telegram kulomfo lomncane futhi wathi sukuma kanye nje khola kubhuka indiza la kumele uthe khona kumake wakho noma ngasiphi isikhathi ngoba ubukeka kwangathi useduda nempela nesigaba sekufa. Wase-ke lo mfana adumathekile ngalokuphelele walungisa timphahla takhe futhi bekalungiselela kubamba indiza. Futhi i-telegram yefika ibuya kumake wakhe. Ungasethi ndlozana sengiphilile. Ngakho-ke cishe emva kweminyaka noma tinyanga letisithupha kamuva ngikholwa ukuthi kwakungito ukuthi wabuyela ekhaya lakhe futhi emva kwekubingelela make wakhe futhi bebanenhlanganyelo ndzawonye. Wathi, make kunembuto munye losolo uhleti emcondweni wami. Wathi ngesikhathi ugula kakhulu futhi wathi awuzange sewubhale futhi ungitshele imininingwane. Usandza kusho nje ukuthi wasinza futhi awukaze ungitshele imininingwane ukuthi loku kwenteka kanjani. Wathi, ndlotsana uyathi endasi nesitaradi lapha khona lapho leso sitolo lesitsala igrosa sasivame kuhlala endzaweni letside. Yebo, kunesicuku sebandla endasi lapho labakhonta kuleso sakhiwo lesincane. Yebo, wathi ngiyabakhumbula bangemapentecostal. Wathi yebo kunjalo. Wathi ngesikhathi sengikabi kakhulu wathi kunadzadze lokahle lowedalapha kimi futhi wathi dzadze besisendasi lapho enkonzweni yemkhuleko. Futhi sikonzile ukuthi bewugula kakhulu. Futhi bewunemfana longekho lo sesikolweni sesemina. Ukuthi abe ngumshumayeli. Futhi sakhuleka inkosi iyembulile kithi ukuthi sifanele side sikukhulekele. Futhi wathi yebo ke wathi loko lobo kutoba kahle. Wathi awunankinga uma umelusi wethu angeta akhuleke. Wathi ngani impela cha dzathe ngitojabula washo. Ngako baletha idokotela wathi kutoba kahle. Ngako umelusi wethu futhi wafunda lombhalo lapha kuMarko sahluko selishumi nesithupha futhi wathi ngiloku lokwashula iBhayibheli ngakho wabeka tandla takhe ethi kwalo wesifazane wase uyakhuleka waphuma futhi yena welulama washo njalo oh wathi make wathi akumangalisi lokho ndotsana na kucabange nje oh wathi make kusobala lokho bekungakaphathelani ngalutho nekwelulama kwakho uthi mhlawumbe lomunye walomuthi idokotela lakunike wona phambilini ayisebentanga nje kwangaleso sikhathi futhi wathi oh wathi cha ndotsana lo dokotela besavele ayekele kunginika umuthi tinsuku letimbili wathi bekungekho into lebangabe asayenda wangifaka nje ngaphansi kweoxygen futhi wathi bekungekho lebangakwenda futhi ngangisolo ngiya ngekuba kabi kakhulu oh wathi make kwangesiko lokho wathi uyabona labo babantu labangakafundi wathi abaconzi kahle kahle bafunda nje iBhayibheli futhi wathi uyabona wathi yebo ke asikafanelini ukukhola iBhayibheli mfowethu oh impela wathi make sifanele silikhole kodwa wathi uyathi esikolweni wathi sifundzile ukuthi lapho la afunda khona lapho kusukela kuMarko elishumi nesithupha kusukela evesini lemfica kuchubeke alikaphefumulelwa ngisho yebo ke wathi ludumo kuNkulunkulu wathi make wenda njengalabo bantu wase uthi ngani wona kanye nje lomchondo wathi yebo ke sithandwa bengicabanga nje wathi ucabangani wathi uma uNkulunkulu bekangiphilisa ngaleyo ngcenye yelivi lengakaphefumulelo bekayo kwendani ngalelo leliphefumulelo embambake ngako loko loko yi ngako sikhola ukuthi liphefumulelwe ngako manje loku sitovumela umshushisi abite bofakazi bakhe wekucala ukuthi ethe ebhokisini kufakaza amelane naloko ngisandza kusho loko emizuzwini lembala leyendlulile ngoba bengifunda nje ngesikhathi ngifunda lesihloko umnumzane Scofield usho ukuthi leminye imibhalo ayikakucukathi loko loko mhlawumbe kulapho la leyo ndzaba ivela khona kodwa injalo ngako umnumzane longakholwa uta eboxini futhi akangene eboxini manje ukuthi afakaze kumelane nelive laNkulunkulu ukuthi afakaze amelane nalo futhi manje uma utoba ngifakazi wekucala kuma ngakuye manje sithola ukuthi emva kokuba sekafungisiwe manje sikhale sakhe ngulesi ukuthi tethembiso telive laNkulunkulu athi silo liqiniso ngalokuphelele manje bonke labo fakazi lomshushisi labalethako batisho ukuthi bangemakholo bonke batisho ukuthi bangemakholo noma baniketa ubufakazi baloko besingeke sithamele tinkonzo letinjalo kube besingesiwo emakholo ngako ba bathi bangemakholo nesikhalo umnumzane longakholwa lasiniketako ngekumelana nelive laNkulunkulu yena uthi Marko elishumi nesithupha akasilo liqiniso angeke nje abe liqiniso ngoba washo ukuthi bekagula isikhathi lesithe futhi uniketa ubufakazi bakhe manje ukuthi bekagula isikhathi lesithe futhi yena waya emhlanganweni lothiwa wamoya longcwele lapho bantu bebabekatandla ethikwa labagulako futhi batisho ukuthi bebaphiliswa ngako wangena kuleli line lalabakhulekelwako futhi ngesikhathi enda bekagula isikhathi lesithe futhi yena wakhulekelwa ngalo moya longcwele lona lobithwa kanjalo sichuku sebantu bamoya longcwele bebe bamemeta futhi benda imisindo futhi badisho ukuthi baphilisiwe futhi umnumzane longakholwa wahamba ngaleli layini waba nekubekwa tandla ethi kwakhe futhi loko bekungetulu kwetinyanga letimbili letendlulile futhi akukaze kube khona ngisho nasinye sibonakaliso sekusinza ngako uthi livi laNkulunkulu leyo ngcenye ayisilo liqiniso manje ngako umshushisi wehlisa fakazi wakhe wecala uletha fakazi wakhe lalandzelako eboxini futhi nafakazi lolandzelako uyeda ngumnumzane mncikadi ufungile ekhathi ungena eboxini manje utisho ukuthi ulikholwa futhi wakuvale edolobheni ukuthi Bebane libandla lapho bebane melusi lowethembekile lobitwa ngendvodza lemesaba kuNkulunkulu lisho njalo libandla nalendvodza iyawukholwa umbhalo ngako ithi futhi iyakhulekela labagulako futhi yabagcoba ngemafutha futhi yafunza sahluko saloku eBhayibhelini kuJakobe sahluko sesihlanu livesi leshumi nakune ukhona emkhathini wenu logulako na ababite emalunga elibandla futhi abagcobe ngemafutha babakhulekele umkhuleko wekukholwa uyomsinzisa logulako nankulunkulu uyobavusa ngako wathi uyangena ayindvodza legulako bekasaliwe kuthi akhone kwendlula kulo mkhuhlane longapheleli kanawo nadokotela washo kuthi bekangeke akhone kusinza kuwo ayikho indlela yokuthi ake endlule kuwo ngako wathatha nkulunkulu evini lakhe futhi wathola lona lekuthiwa ngumelusi lomesabako nkulunkulu kuthi lonke leli bandla belinabo bonke bufakazi kuthi bebaphilisiwe nakanjalo njalo nalo melusi lomesabako nkulunkulu wakhulekela ethi kwakhe amgcoba ngemafutha ngekwelivi lankulunkulu akabungabatanga bucotho bale ndvodza akabungabathi bucotho baleli bandla kodwa umelusi kuba luhlelo njengoba nje iBhayibheli lisho wamgcoba futhi wamkhulekela futhi lokho kwakungcono kwendlula tinyanga lethi sithupha letendlulile futhi yena akasibonisanga ngisho nalunye luphawu lokusinza ngako uniketa lokhu bufakazi manje fakazi wesibili uyehla umshushisi ubese uletha fakazi wakhe lolandzelako lo ngumnumzane longabekethele uyavusa futhi uyamfungisa kuniketa bufakazi lobumelene nelivi laNkulunkulu kuthi alisilo liciniso lendoda iyavela futhi itisho ukuthi ilikholwa futhi bekafunda ngalelinye lilanga kuMakho sahluko selishumi nesithupha noma sahluko selishumi nakunye samakho njalo futhi sicale ngelivesi lemashumi lamabili nakubili lapho Jesu ucobo lwakhe utisho ukuthi uneliBhayibheli lelinemagama labovu futhi la magama labovu ngulawo kanye nje Jesu lawakhuluma cobo lwakhe futhi kuleli Bhayibheli lelinemagama labovu kuMakho sahluko selishumi nakunye lapho Jesu bekakhuluma khona wenda leli capuno leli kholwani uNkulunkulu ngoba ngicinisile ngithi kini uma nithi kulenzaba phonseka elwandle futhi ningangabathi kodwa nikhole ukuthi leleni kushito kutokwenteka ningaba nako leleni kushito futhi yena bekakhubatekile uyasho lapha iminyaka le leminingi kakhulu kusukela asengumfana bekathi asishosha etinyaweni takhe bekathi ngeke ahambe ngetimbokodo kuhamba ngako wemukela loko ngekuthi kulivi laNkulunkulu lelingenakuphosisa futhi wathi ngekhathi kwenhlitiyo yakhe njengoba asho kuthi uyafakaza manje wathi ngitohamba futhi wemukela livi laJesu Kristu wathi uyohamba ngoba uJesu washo njalo uma utothi kulenzaba cukuleka futhi uma wemukela uma ukhuleka kholwa ukuthi uyakwemukela lokho lokucelile futhi utoba nako futhi wakucela wakukhulekela washo ukuthi utoba nako futhi leyo iminyaka lesihlanu lendlula futhi usasolo asishosha esinyaweni takhe akaze abe ngcono manje umshushisi uyavela emva kokuba bofakazi bakhe sebanikete emacaphuno lamathathu lehlukene embhalo lokuthi etinkantolo temajuda ngifakazi uniketa bofakazi labathathu bembhalo lowabhalwa eBhayibhelini laNkulunkulu ucatshangwa ukuthi Jesu Kristu wakusho lokuyindvodzana yaNkulunkulu uNkulunkulu endiwe inyama wahlala kumuntu kungabi nasiphosiso nalo mshushisi uyavela manje kushicilela licala kini nine bantu manje khumbulani nibasithi belijaji futhi nilijaji ngako umshushisi ufuna nathi manje njengoba ashicilela lelicala futhi labantu laba batisho ukuthi bangemakholwa njengoba nje bonke labanye babo basho njalo ngako uyasho futhi umshushisi ufuna nathi ukuthi uNkulunkulu akalungisiswa ekubekeni tethembiso letibudlapha kanje evini lakhe uma angakwesekeli ngoba uniketa lokhu kubantwana bakhe labakholwako ukuthi bakusho futhi ngekuthi bona bakusho balethwa ehlazweni futhi bayahlazeka ngekusho emavi langesilo liciniso umshushisi manje ngoba wehlulekile kwenta tetsembiso talabo fakazi labathathu lokuchutshwa ncamashi nje ngekusho kwelivi lankulunkulu. Futhi ufuna lo mshushisi ufuna nathi ukuthi uNkulunkulu wehlulekile kuto tonke letigaba letinsathu kwenta noma ngikuphi kubonakaliswa kwekugcina livi lakhe ukubethela phansi entela wena nakulamakholwa latishoko. Bese-ke futhi umshushisi ufuna kujika anende ninake lenye into letside. Yena lokhu uNkulunkulu wethembisa ukuthi tonke tinto betingenteka kulabo labakholwako. Wakwethembisa lokho. Umshushisi ufuna nathi lokho. Nalaba lababitwa ngemakholwa utamile kugcina leli vileli. Uthi wehluleka kuligcina. Ngako wavula licala ngekwephuka kwesethembiso. Nako futhi umshushisi ufuna ukuthi ninake lelinye livi laNkulunkulu. Utisho ukuthi uyaphila emva kokufa kwakhe. Jesu utisho ukuthi uyaphila emva kokufa kwakhe. Nalo mshushisi ufuna nathi ukuthi akaze abone umuntu lonetibati tetifikile etandleni takhe netibati emtimbeni wakhe wonke tekushaya nemithwa netibati tekugwazwa etinyaweni takhe. Kanjalo futhi akaze yena abone noma ngumuphi umchele wemanyeva etikwenhloko yemuntu. Kepha noko utisho ukuthi uyaphila emva kokufa kwakhe. Futhi uyasho ukuthi kumaHebheru 13:8 ukuthi uyaphila. Kuza kunjalo uyasho futhi esahlukeni saluka sahluko selishumi nesikhombisa nelivesi lemashumi lamathathu kuthi kulethi suku leti lesiphila kuto manje kuthi uyotembula cubo lwakhe njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi uyoba njalo-ke. Uyasho futhi umshushisi manje kushicilela licala kuthi esambulweni selishumi kuthi ingelosi yesikhombisa uma icala kuvakalisa leyo yingelosi ebandleni laseLaodisiya lefanele kubita libandla libuyele ekukholweni kwabobabe. Kuthi uma le ngelosi ivakalisa kuthi tonke timfihlakalo taNkulunkulu tiyokwembulwa ngalolo suku. Uyadisho futhi kuthi kumalakhe wesine kuthi baprofethi labangcwele baprofetha kuthi kuyoba khona umprofethi lovukako ngalolo suku kwenta letintfo latishoko tibe liciniso futhi kude nakunye kwako lokunjalo. Utisho futhi kuthi emazulu nemhlaba kuyowehluleka kodwa livi lakhe lingeke lendlule. Manje umshushisi unelicala lapha. Uyakushicilela lokhu ngqo. Manje ukunika nine tetsameli, kini nine nobabili lijaji nebasithi belijaji. Manje sesiluvile uhlangothi lwakhe. Sibevile bofakazi, siyakuva laba kushoko ngalo. Siyeva ukuthi umshushisi uyathela ekhathi. Livi futhi ulishicilela etinhlangothini totimbili. Yonke le tetsembiso uNkulunkulu latenda futhi akukho ngisho nasinye sato kuthi langasibona lelo liciniso. Ngako utama kubeka licala uNkulunkulu. Nakuye ngekwenta leto tetsembiso letibudlapa. Ngoba letetsembiso uNkulunkulu latendile tibudlapa mbamba. Letetsembiso latendele lolu suku lolu tibudlapa mbamba. Futhi akatigcini dona. Manje sesiluvile lihlangothi lwakhe. Ngako manje asibite fakazi wemshushisi ukuthi ehle nemshushisi. Futhi manje sitobita fakazi lovikelako kummangalelo. Nafakazi lovikelako manje ngumoya loyingcwele. Manje uyeda futhi uma ebhokisini etela ummangalelwa. Manje into yokuqala lafuna kuyibita kunaka kwalenkantolo. Haleluya, kuthi umshushisi uhumusha ngalokungesiko livi kubantu. Njengoba nje enda ku-Eva ekuqaleni. Kumbulani, bekangumhumushi wakhe. Nkulunkulu washo kuthi bafanele bendeni. Futhi akuyuze kube khona kufa lusizi noma lutho. Futhi wefika wase uhumusha ngalokungesiko livi. Ngako-ke uma umuntu angena ngemuva kwelivi laNkulunkulu, kubenda ini? Akavikelwa nguNkulunkulu. Kodwa niyabona, Sathane bekangumhumushi welivi ku-Eva. Bekangeke alalele kumyeni wakhe nakuNkulunkulu. Kodwa wathatha kuhumusha kwemshushisi kwelivi futhi akanalungelo kuniketa kuhumusha futhi kude nanoma ngumuphi umuntu lonelilungelo. NkulunkuluNkulunkulu ungumhumushi yena ngekwakhe. Aga sithingi uyaligcina livi lakhe. Siyakholwa manje ufuna kubita kunaka kwenu kuloko. Kuthi yena kanye nje lo mhumushi emagameni aNkulunkulu lakhulunywa.
Is the prosecutor who's trying to bring indictment.
Ngumshushisi lothama kuletha kubeka licala embi kwalenkantolo kulenzambama. Ngalokufanako futhi uluhumushe ngalokungesiko livi. Leyo into yokucala fakazi lovikelako lafuna kuyisho. Manje bekafuna kutoni nakisa lokhu. Kuthi bekangumhumushwa Eva futhi waluhumusha ngalokungesiko livi.
First place he wants to give you this idea.
Inzawe ukuqala ufuna kuninikehla lomqondo lona. Kuthi lesethembiso kuphela semakholwa. Hayi bazenzisi bancikati noma nabangakholwa. Salabo kuphela labakholwako. Manje ufuna lenkantolo fakazi lovikelako moya loyingcwele. Ufuna lenkantolo ukuthi iconze ukuthi letethembiso leti dlala abakholwako kuphela. Bonake sekabuthisisa wathi lawa ngemakholwa. Uthi manje fakazi lovikelako cobo lwakhe ufanele athi ukuthi bangemakholwa yini noma cha ngoba nguye lophilisa lesethembiso. Manje utakwendlula kanjani kuloko? Unekutekiswa licala lokushisa phelo kuqhubekako. Udlula kanjani kuloko na? Moya loyingcwele ufanele athi ngoba ukuphila lokusevini nguye lophilisa livi. Njengemoya wakho nje uphilisa umtimba wakho nemtimba uphilizwe ngumoya. Ngaphandle kwamoya umtimba awusebenti. Umtimba ufile, futhi livi lifile ngaphandle kwamoya. Kubita umoya kuveta livi, kulenda liphile. Futhi ungumphilisi walelo livi, futhi ungifakazi lovikelako wemangalelwa. Amen. Utokuthola kanjani kwendlula lokho? Ngifuna lenkantolo iconze lokho kahle kakhulu, futhi ungumphilisi, ufanele athi uphilisa livi.
Again, he wants to call.
Futhi ufuna ukuthi kubita kunaka kwalenkantolo evini lesethembiso lele kukhulunywa ngalo. Akazange sekabeke isikhathi lesiside kubo ukuthi basinze ngaso. Wathi umkhuleko wekukholwa utomsinzisa lokulaba. Futhi uNkulunkulu uyobavusa. Akasho ukuthi ngaso leso sikhathi bayobeka tanda etuka labagulayo futhi bayosinza. Akazange athi lusuku, inyanga, umnyaka. Wathi nje bayokwenda fakazi lovikelako ufuna ukwati lokho kuthi akasho ukuthi kuyoba khona ummangaliso lowendiwa. Wathi nje bayosinza umusha livi ngalokungiko bayosinza akazange abeke isikhathi lesithide kuthi lokho kukuthi uma bangemakholwa. Uma bangemakholwa bayosinza bayobeka tandla etika labagulako futhi bayosinza noma ngabe ngumanje liviki inyanga umnyaka iminyaka lelishumi iminyaka lengamashumi lamabili iminyaka lengamashumi lasihlanu batosinza washo njalo. Lokho kuthi uma bangabambelela ekukholweni kwabo manje loyo ngufakazi lovikelako. Lenye into ufakazi lovikelako lafuna kubita letinkantolo ukuthi ikunake kulenzambama kuthi futhi livi liyimbewu nembewu ifanele iwele emhlabathini lovunzile kude uyimilise. Imbewu ingeke ize imile edwaleni. Imbewu ifanele ibe nemvundo.
And the word has to fall in faith, which is the fertility.
Uthi livi lofanele liwele ekukholweni lokuyimvundo lefeza livi. Manje fakazi lofikelako kulesikhathi lesi besingabita letinye tincumbi indlo lebetingashiwo kodwa asifuni kunihlalisa isikhathi lesitse kakhulu. Sine line lelikhulu lalaba khulekelwako. Ngifuna nine inkantolo ukuthi nilalele. Fakazi lovikelako manje utobita fakazi wakhe. Niyabona fakazi lovikelako unelungelo lokubita fakazi ngoba umshushisi wajika wabita fakazi. Manje fakazi lovikelako utobita fakazi. Futhi lo fakazi lovikelako ufisa kwethula kulenkantolo kulenzambama umprofeti Noah. Wothe ngembili Noah futhi ungene boxini. Manje ngiyaconza ukuthi unefakazi lobumayelana nelivi laNkulunkulu lelanikwa wena.
Yes.
Yebo. Lo fakazi namhla ufuna kusho kule nkantolo ukuthi bengumuntu phaca nje futhi wamkholwa uNkulunkulu futhi bekaphila eminyakeni wescience lapho bebakholwa khona ukuthi tinsuku temimangaliso lwalungakaze lube khona kwakungakaze kube khona mvula ethi kwemhlaba kodwa ngalenye ilanga wahlangana naNkulunkulu futhi uNkulunkulu wamtshela ukuthi alungise umkhumbi wekusinzisa abantu futhi wonke leyo kuta kulomkhumbi uyosinziswa Nalo fakazi ufuna kusho ukuthi yena nesizotha ngayo yonke inhliziyo yakhe wakukholwa futhi wahamba wayokushumayela futhi wahamba akakushumayelanga nje kuphela kodwa kwenda imisebenzi yakhe yakhe ifakaze ngekukholwa kwakhe wacala kwakha umkhumbi Nalo fakazi ufuna kukhomba ngemuno kumnumzane longakholwa Nangomnumzane mncikati nemnumzane longabekethele bangihlupa imini nebusuku itokuna nini leyo mvula na loko ukushito eminyakeni wendlulile futhi akukho mvula etulu lapho siye kuboso science futhi bafakaza ukuthi akukho mvula etulu lapho futhi bebadisho ukuthi ngiyahlanya futhi bangihalatisa futhi bangitshela ukuthi ngisilima futhi anginaki kukholwa sethembiso lesibudlapha kanjena njengaleso kumelana nelucwalingo lwesayensi kodwa wathi ngasebenta ngalolu hlelo ngoba ngabambelela ngingatatateli ngoba ngangathi ukuthi kwakulivi laNkulunkulu futhi lingeke lehluleke ngakha umkhumbi futhi emva kokuba lo mkhumbi sewucetsiwe khona-ke bahalatisi bagijima lapho batungeleta lo mkhumbi usuku tonke futhi lapho ngiseme ekhathi lapho emnyango ngishumayela kubo futhi basasolo bathi manje loko sekube yiminyaka lelikhulu nemashumi lamabili lendlula manje iphi le mvula yakho ngako uyabona kusebenta kwakho bekulide konke basho njalo bososayensi bethu bacinisile futhi ayikho imvo lenjalo futhi uyindoda lenzala nje lelula yekukholelwa esethembisweni lesikudlapha nje kanjengaleso kwase-ke kufika lusuku ngesikhathi ngiqala kuphuma ngalokunye kusa ngaphuma emkhunjini wami futhi khona masinyane nje ngaphandle kwesandla kuwo umnyango wavaleka ngco ebusweni bami futhi ngavalelwa ngekhathi manje kwase kwentekani ngase-ke ngicanca emaladi lengiwakhile futhi ngakhuphukela ngetulu ngase ngivala ifasitele futhi ngangibeva ngephandle umnumzane longakhola ahleti laphaya umnumzane mncikati nemnumzane longabeketeli athi manje kwendekeni uvalelekile yena lucobo futhi ngacabanga impela imvula yethu okunake futhi lusuku lengangena ngalo kwakungumhla ka-27 noma kwakulusuku lwelishumi nesikhombisa ngenyanga yenkwekhwete umnyango wavalwa embi kwami nje ngabitela abantu bami ndzawonye futhi ngathi lungiselela imvula itobe seyina emzuzini lembala lelandelako futhi lusuku lonke umnumzane longakhona nemnumzane mncikati nemnumzane longabeketele bahamba batungeleta futhi batungeleta lo mkhumbi wami bangigceka basho tonke tinhlobo tebubi ngami kodwa ngatshela libandla lami thulani uNkulunkulu wenda sethembiso lusuku lwesibili lilanga liyaphuma kuyakhanya kude imvula kude kuduma kwelitulo futhi kude umbani lusuku lwesithathu lokufanako lwesine lwesihlanu lwesithupha kodwa ekuseni kwelusuku lwemashumi lamabili nakune lwenkekhwete iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili kamuva nako kufika imbophoma yehla ivela ezulwini kuthi bonke labagcotshwe ngumnumzane mncikati longakholwa nemnumzane mbeketele babhubha ngaphandle kwalapho fakazi lovikelako wathi hlala phansi Noa ngifuna kubitha lomnye fakazi yenyuka mnumzane Abraham ngifuna unikete bufakazi umnumzane Abraham uyakhuphuka futhi wathi ngangisebenta eplazini lami ngaphandle nje kwe-uri live lasekhaledi futhi bengishade nathathewethu lengingadalwa naye ligama lakhe kwakungusarayi neligama lami lalingu-Abrahama. Futhi ngahlangana naNkulunkulu, naNkulunkulu wangitshela ukuthi ngangidoba neluswane ngaSara. Futhi Sara, kulesikhathi lesi, bekaneminyaka lengamashumi lasithupha nesihlanu budzala. Futhi benginemashumi lasikhombisa nesihlanu eminyaka budzala. Futhi uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngidoba neluswane ngaSara. Nangalowo mfana, umhlaba wonke uyobuswa. Futhi bengiyoba nguyise wetive. Ngekushesha ngabuya ngenxa yalokujabula lokhu lokwakusenhlitweni yami. Bengihlala ngibathanda njalo bantwana futhi ngicabanga ukuthi angiyuze ngibe nabo.
But when God said I was going to heaven, I believed it.
Kodwa ngesikhathi uNkulunkulu athi bengidoba naye ngamkholwa, ngaya kudokotela kuyokwenda emalungiselelo. Wangixosha ehhovisi umnumzane longakholwa bekahleti lapho. Futhi ngaphumela esitaladini nalaba semagunyeni bebafuna kungibopha ngeludzaba lokungaphile engqondweni. Kwase kuthi-ke lapho iminyaka ichubeka umnumzane longabekeleli wangihlupha imini nebusuku. Inyanga yokuqala ngathi kumkami, Sara, uyabona bekasendlule kathene isikhathi sekuma kuya esikhathini. Kwancamuka kuye njengoba kunjalo ngebesifazane. Futhi ngathi kuSara, thandwa, nawo onke lamabhuthanyana ebantwana, nawo onke emabhayi netipeneti sesilungele wonke, asinjalo na? Ya, silungele wonke. Kuto kwendeka manje, gaza nje wena. Futhi ekupheleni kwetinsuku letingamashumi lamabili nesiphohlongo, ngathi udiva unjani sithandwa na? Kude umehluko Abraham. Yebo-ke, wathi ngathi akabusiswe uNkulunkulu. Sara, ungangabadi. uNkulunkulu ushito njalo. Sitoba naye noma kanjani. Loko kwachubeka eminyakeni. Futhi emva kweminyaka lowendlulako, umnumzane Mncikati, umnumzane longakholwa, bonke bahlekisa ngami. Kodwa eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu kamuva, lolu swane lwatalwa ngesikhathi sengineminyaka lelikhulu ubudzala, uNkulunkulu akangitshelanga ukuthi ngitoba neluswane ngelusuku lolulandzelako. Wathi ngitoba nalo. Futhi anginandzaba ukuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani. uNkulunkulu wakwethembisa. Ngalinza iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu. Bebacabanga ukuthi ngangitoguga kakhulu, ngangitokufa, kodwa ngathi ngingeke ngife lesethembiso sami. uNkulunkulu washo njalo. Kanjani mnumzane Mhalathisi nemnumzane longakholwa, mnumzane Mncikati, mnumzane longabekeleli? Bebasolo bethe njalo lapho, banendvodza legcotshiwe lethi Abraham, sebangakhi bantwana manje babe wetive lose unabo? Kodwa ngabambelela ngingatatateli, ngoba angitange ngiyenze evini laNkulunkulu ngekungakhona. Bengathi uthi uNkulunkulu beyangakhona kugcina lonke livu lalethembisa. Angiwunakanga umtimba wami kutobo, ngisho lofile nekufa kwesibeletho saSara, kodwa ngakholelwa kuNkulunkulu. Bathi, yebo-ke, bengicabanga ukuthi uthithe eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu lendlulile bewutoba nalolu swane na? Ngakusho eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu lendlula. Kodwa umnumzane longabeketeli lapho wathi, yebo-ke, iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu sewuphelile. Ibuke manje emadzevu endasi alenga emadolweni akho cishe impela. Buka sewulukhehla. Ngamathisa ukuthi uNkulunkulu akangitshelanga ukuthi kunini lapho ngangidoba nalo khona lolu swane. Wathi, utoba nalo ngaSara. Futhi loko kwakucathulula. Ngabambelela ngingatatatele. Manje livi alizange lisho ukuthi nini, lathi kuyoba njalo. Ake sibite lo mnyefakazi ngalokhu khulu kushesha, asinaso isikhathi lesiningi. Singabita emakhulu abo, asesibite lo munyefakazi noko, Mosi, sibe naye kuthi afakaze. Ngani? Wathi, ngaceceshwa kuko konke kuhlakanipha kwebaseGibhithe. Ngange uprofesa kuloyo lobekangeke abe nako. Kodwa ngalinye ilanga ngemuva kwelugwadule, emva kokuba sengineminyaka lengamashumi lasiphohlo ngobudzala, ngahlangana naNkulunkulu. Futhi bekasesimeni sesibonakaliso. Futhi bekangumlilo lovuthako emuva esihlahleni. Futhi ungitshele ukuthi ukuvile kububula kwabantwana bakhe. Futhi wakhumbula sethembiso sakhe kubakhulula. Futhi wathi, ngiyakuthuma Ngasa ngithi ngingubani nje mina angikwazi ukukhuluma kahle angisuye lo angisuye siyazwe tenkolo angeke ngihambe wathi utonikwa wathi bonakaliso letimbili lesinye sathu siyoba sesandleni sakho lesinye sibe ngenduku futhi uma bangeke baweve emaphimbo alesibonakaliso leso konake thululela emanti emhlabathini athi oguquka abe ingadi konake loko kuyakucetsa ngesikhathi ngithatha lesibonakaliso sami leso nkulunkulu langinika sona futhi ngehlela embi kwafaro umeluse faro wetama kwenta lesiphiwo sami sibukeke kungathi asingethembakali wathi cishe wonke umbhuli loshiphile noma umgibhithe angakwenta loku cishe wonke somlingo loshiphile angayenta le migilingwane lena futhi wakhipha bafola ababili ligama lakhe ngujamres najanesi futhi empeleni balingisela yonke into lebengiyendile kodwa loko akungimisanga ngoba leli phimbo lelingithumele laliliphimbo lembhalo futhi ahlala nalo kwakulivi lankulunkulu kwakusibonakaliso zembhalo neliphimbo lekwembhalo ngoba ngiyasikhumbula sethembiso sami nesikhathi sesedude bebangenabo baprofethi ka-israyeli emakhulu eminyaka iminyaka lengemakhulu lamane nemashumi lamane bebede baprofethi ka-israyeli kodwa wathi ngiyakuthuma kuthi ube ngumunye wase uyahamba futhi wangitshela lokho kuthi kube sibonakaliso ndawubuya futhi ngilethe bantwana kule nthaba lena kwathatha isikhathi lesidze kodwa ngakwenda ngahlala ngakweliciniso evini kuthi ngesikhathi ijamresi nalabo balingisi benyama lebetama kukuhalatisa kepha noko bengingadi kwasanzaba kuthi kungakanani kuhalatisa lebe bangakuniketa niyadi yini ukuthi loko kutophinzeka futhi etinsukwini tekugcina Jesu washo njalo libhayibheli lathi njengoba Janesi nejambresi mamelana namose kanjalo nalawa indoda ensukwini tekugcina balingisi batama kwendisa kwabo bakopha kulomunye kodwa wathi ngema ngathula ngoba bengathi ukuthi leli phimbo laliliphimbo lembhalo Noko kwakukhona lababili babo futhi munye kuphela wakhe kodwa wehla futhi wenda loko la futhi yena kwafakaza ukuthi kuliqiniso wabuya ngqo entsabeni lapho uNkulunkulu amtshela khona hlala phansi Mose asibithe lo munye fakazi ngalokukhulu kushesha Joshua wathi ngesikhathi sesisondela even senyukela eKadesh Barnea futhi Mose inceke yaNkulunkulu wahamba futhi wathatha konke kwemunye kutotonke tive munye kuwo onke emahlelo futhi wathi asesambene sihlole lelive futhi sawela lababili bethu futhi sabuya nebufakazi lobonakalayo ukuthi lelive lalilihle bebanebufakazi balo lawo bekangamapentecostal sibili ngako abuya nebufakazi lobonakalako ukuthi live lalilihle kodwa uma sekufika ekuthatheni live lonke bathi singeke sikhone kukwenda singeke sikhone kukwenda asikhone kukwenda futhi bonke bantu bajabuka bebangathi ukuthi bendene uyiphi inhlangano lebebafanele baye kuyo futhi ngabathulisa ngathi kumbulane sethembiso sankulunkulu uNkulunkulu wathi ngininikile lelive futhi lo uNkulunkulu lakwethembisako utokwenda Ngabathulisa abantu ngelusuku lolandzelako wena uthi sitohamba yini ngelusuku lolandzelako sitohamba yini kwakuyiminyaka lengemashumi lamane kamuva kodwa salithatha lelive lomunye futhi fakazi ngalokukhulu kusheshe kwangathi ngingabitha Isaya ukuthi ethe eboxini Isaya ungakhona kufakazela fakazi lovikelako uthi uvikele nalabo abekwe licala lobekwe licala ngitokwenda Bengumprofeti loqinisekisiwe lengakusho bekunesiko bengathi ukuthi bengitsini kodwa uNkulunkulu wenda loko lengushito kwafezeka wonke umuntu uqala ukukholwa lonke libandla baqala ukukholwa futhi ngalelinye lilanga into lengakejwayele kuyendeka inkosi uNkulunkulu yathi kimi Israel ufuna ukubonakaliso ngakho ngifuna bakwente loko Kodwa ngitobanika sibonakaliso lesikhulu futhi lokho kutoba kweminyaka lomkhulu kakhulu uma bane ma supermarket netindiza letinkulu naletinkulu yonke into iinkulu ngitobanika sibonakaliso lesikhulu intombi into iyokhulelwa nami ngingumprofeti loqinisekisiwe yonke intombi lencane yalungisa emabhutsi ayo nayo yonke lenye into beyitoba naloluswane yebo mnumzane beyinguye lona Jehova lambita yonke tinhlobo tetintho tachubeka yebo mnumzane yebo-ke manje silinzele yena indodzakati yami kuthi ikhulelwe lona lomunye wacabanga lona yonke intombatana beyikufuna kwase kwendlulwa iminyaka labanye babo benwaya inhloko yabo bathi lo mprofethi lomdzala wemanga kodwa kwakuyiminyaka lengemakhulu lasiphohlongo kamuva akashongo ukuthi iyokhulelwa nini wathi beyitokhulelwa eminyakeni lengemakhulu lasiphohlongo kamuva intombi ndvo yakhulelwa manje fakazi wekugcina uma ntongicolela ngingaba ngufakazi wekugcina na loko akukho-ke emuva ebhayibhelini loko ngumanje angibe ngufakazi lolandzelako imizuzu lembalwa nje ngaphambi kwekuthi sicale layini lalabakhulekelwako futhi lalelisisane ngithanda nje kuniketa bufakazi bakhe ngingathanza kubitelwa ebhokisini futhi ngiphakamise isandla sami kukhuluma liciniso kude lutho lolunye ngaphandle kweliciniso ngitothanza kusho ukuthi ngaba kanjani ngumkristu babewami namake mkhulu gogo nhlangothi totimbili bonke bebadoni imvelo yami yayingumangulube ngiyoke ngibe kanjani luhlavu lwakolo na kodwa ngalokunye kusa endlwaneni lencane yetingodwa endasi eKentucky kusho make wami nembelekisi kanjalo ngababasa kisithupha ngensimbi yesihlanu ekuseni 1909 ngesikhathi inkosi unkulunkulu ingiletha emhlabeni kwaba khona kukhanya lokume efasteleni lelincane futhi ngesikhathi bavula leli fastele make alele embhedzeni lomncane welikhoba kuthola ukuthi ihlobo luni lwelusane lebekanalo kukhanya kwangena kuvunguda nebantu betinsaba bebangadi ukuthi bacabangeni ngabo bengimncane kakhulu kwadi lokho futhi njengemntwana cishe loneminyaka lesiphohlo ngobudzala iminyaka lesikhombisa noma lesiphohlo ngobudzala ngethwele emandi ngiwayisa ekuphiseni tshwala babe wami lebekanabo futhi kuseyinzambama lefuthumele yangenyoni ngihlethi phansi ngikhala ngiyodweba esitibeni nebafana futhi ba angikhonanga ukuchubeka ngenxa yokuthi ngangifanele ngithwale la manti ngeva kungathi sihushuhushu esihlahleni cishe hafu kwenyuka kuthulile yonke lenye inzawo ngenyoni e-Indiana yonke into cishe ithulile ifile ibinzile futhi lesi hushuhushane esihlahleni nako kuphuma liphimbo lapho futhi lathi ungalokothi ubheme unathe ungcolise umtimba wakho ngekugijima nebesifazane noma yini lenjengaleyo ngoba kunemsebenti wakho lotowenta uma sewukhulile futhi namake wami wabita dokotela beyacabanga ukuthi ngangethukile liviki emva kwaloko ngabona libhuloho lamasipala esithongwaneni nje njengoba ngikubita kanjalo ngibone libhuloho lamasipala lelewela umfula i-Ohio ngabona indvodza lalishumi nesithupha alahlekelwa kuphila kwawo kulo iminyaka lengamashumi lamabili nakubili kusukela ngalolo suku libhuloho lamasipala lewelela enzaweni lefanako nendvodza lalishumi nesithupha alahlekelwa kuphila kwawo kulo e-Greensmill ngalobunye busuku ngingadi ukuthi loku kwakumayelana nani kamuva ngaba ngumshumayeli utokhonta inkhosi e-Greensmill ngalobunye busuku belusi bami bebasanza kungitshela nje bebangitshela ngekuhamba ngibe ne kukhona kubona tintfo futhi bangitshela kuthi kwakungudevele nami ngingumkristu ngangingafuni ukuthihlanganisa ngalutho nadevele nhlobo ngako ngenyukela lapho ngathi nkhosi ngingeke ngavumela ngendlule empilweni kanjena futhi ngahlala ethule lapho enzaweni lencane emuva le enkambo yekudweba ngikhuleka futhi ngalobunye busuku lapho njengoba inkhosi yakhuluma nami nasesihlahleni njengoba yenda kumose khona-ke khona lapha kule Greensmill nako kungena indvodza futhi yangitshela loko ngingedami kuyibuda kuyekela loku kodwa kwakusipho lesithunyelwe sivela kunkulunkulu lebe sitothathwa siyiswe kubantu belive futhi kungatisa ngemibhalo kuthi tonke letinto leti letethenjisiwe ngekwelibhayibheli tifanele tigcwaliseke kuthi sikhathi sasesisonzele futhi ngabiyela emuva ngase ngitshela umelusi wami ngehla futhi ngamtshela futhi wathi bili udleni bewuneliphupho ngabe bekuliphupho lelesabisako na kodwa kimi kwakungumalakhi wesine wathi utokwenda kanjani kwakunguluka 1730 kwakusambulo selishumi uthi bekungiyo yonke lemibhalo lethenjiselwe tinsuku tekugcina angikakuboni kwentiwa ngaso leso sikhathi bantu bamangala kuto kwenteka nini loku na kodwa ngavele ngabambelela nje ngalelinye lilanga emfuleni bengibhabhatisa abantu labangemakhulu lasihlanu emfuleni ngesikhathi masinyane nje lokukhanya lokufanako lokungenako ngesikhathi ngisengumfanyana futhi ngangibatshelile bantu ukuthi bengikubona bathi bengiphupha futhi kwakuluhlobo loluthite lwemcondvo lebenginawo kodwa imbi kwebantu labangetulu kwetinkulungwane letisihlanu ngensimbi yesibili entsambama nga-1933 kuvela etibhakabhakeni kuta lelifu lehla likhuluma lamavi lawo njengoba Johane umbhabhathisi wathunywa kwendlulela kufika kwekucala kwakristu inkonzo yakho iyokwendlulela kufika kwesibili kwakristu lapho tinkulungwane letiphindwe kati nkulungwane tebantu tikuvile nemaphephandzaba aniketa bufakazi ngako ngifuna kuthi futhi ngifuna kuthi akunake lokho lomshushisi loyimpumbuthe loqalata umuntu lothithe kuthi abe netibati temayeva netipikile nayonke indvo kanjalo akusho lokho akunikise ithembiso lesinjalo sifunda lapha kuLuka sahluko selishumi nesikhombisa nelivesi lemashumi lamathathu Jesu akhuluma njengoba kunjalo insuku into yaseSodoma kuyoba njalo lapho indodzana yemuntu iyokwembulwa khona lapho sembulwa khona ngifuna ukujonsela emehlo enu kuloko imizuzu lembalwa nje uma nitongibekethelela emizuzweni lembalwa nje manje hloniphani ngekuthi thoba impela imizuzu lembalwa nje caphelani Jesu wethwala amagama lamathathu indodzana yemuntu indodzana yaDavid indodzana yaNkulunkulu bekanemagama lamathathu umuntu lofanako wonke nje kodwa unemagama lamathathu njengeyise nje indodzana moya longcwele nguNkulunkulu lofanako nje ingxenye letinthathu njengami nje umkami ungibida ngemiyena bantwana bami abakaphathelani nami ngeligama lemiyena ngingubabe wabo umtukulu wami lomncane lohleti laphaya akaphathelani nami egameni lababe akukho lutho egameni lemiyena ungumtukulu wami futhi konke umuntu lofanako futhi siyacaphela ngesikhathi Jesu efika futhi wetama kutembula yena lucobo njengendodzana yemuntu ningaphuthelwa ngilokho ngesikhathi atembula yena lucobo futhi bekatibita yena lucobo njalo njalo ngendodzana yemuntu Israyeli waphumputhekiswa bebangathi lutho ngaloko lokwakushiwo indodzana yemuntu kodwa bathi indodzana yaDavid ngesikhathi bathiniyosi lo impumbuthe agijimela ngephandle futhi wambona David usho inkosi kumbulani indodzana yemuntu indodzana yaDavid indodzana yaNkulunkulu leyayiyinkosi lo mjuda wakuthola lebekakucelile ngoba wasondzela kuye egameni lendodzana yaDavid inkosi bekangesuye umsindisi kodwa bekayinkosi kodwa ngesikhathi wesifazane longumgriki umsirofenike asondzela kuye egameni lendodzana yaDavid akazange ngisho aphakamise inhloko yakhe bekangenalungelo ukuthi ambide ngeligama lendodzana yaDavid bekangesiyo indodzana yaDavid kulowo wesifazane longumsirofenike kodwa ngesikhathi athi inkosi khona-ke wakuphuka bekayinkosi ngiyabona na inkosi bekayinkosi akukho indodzana yaDavid kuye manje bengaqondwa ngani njengendodzana yemuntu indodzana yemuntu yayisambulo sakamoya umprofeti indodzana yemuntu kuchaza umprofeti manje uma nitovula ngale emabhayibhelini enu kuHezekiya sahluko sesibili nelivesi lekuqala nitothola ukuthi Hezekiya bengumprofeti livi laNkulunkulu lalolo suku futhi Jehova cobo lwakhe wambita ngendodzana yemuntu Jehova wambita ngemuntu indodzana yemuntu ngalokufanako njengoba Jesu adembula yena lucobo njengendodzana yemuntu wakuyini na livi lelethenjisiwe lalelo awa libonakaliswa uNkulunkulu lofanako uNkulunkulu wesikhathi saHezekiya uNkulunkulu wesikhathi saJesu indodzana yemuntu beyangekho ngaleso sikhathi bekayindodzana yemuntu ngoba bekafikele kutembula yena lucobo kuIsrayeli njengemprofeti futhi bakwenqaba naleso kwakusiprofetho lebe bafanele bamemukele kuso egameni lendodzana yemuntu umprofeti ngoba kwakuhambisana nelivi Deuteronomy 18:15 Inkosi uNkulunkulu wenu iyona ivusela umprofeti lo njengami uthi ngesikhathi efika wathi khomba yena lucobo enkonzweni yakhe njengomuntu hayi indodana yaNkulunkulu indodana yemuntu uNkulunkulu ungumoya uthi wathi embula yena lucobo njengendodana yemuntu Loko lebekade isho ukuthi ungiyo futhi bebaphumuthekisiwe futhi bangakuboni kodwa manje kubetive uthembula yena lucobo futhi manje indodana yaNkulunkulu lengumoya longcwele manje Jesu wathi njengoba kwakunjalo emsukwini yaseSodoma ngifuna lomshushisi loyimbumbuthe abone lokhu ungumhumushi loyimbumbuthe welive sonke isikhathi uthatha imibono yenhlangano yakhe yalo futhi akathi lutho ngalo kunanoma yini ukwentela kudukisa ngoba ungumkhohlisi kokucala nje Jesu wathi njengoba kwakunjalo emsukwini yaseSodoma lapho indvodzana yemuntu yembulwa khona ngethi insuku yaseSodoma beka indvodzana lowo kwakunguNkulunkulu embulwe enyameni yemuntu lowake wabitwa ngaMelchizedek uyise Melchizedek ngaleso sikhathi bekangenayise uthi angenamake uthi kungekho kucala kwethu insuku noma siphetho sempilo noma ngabe bekangubani uhlala afana Jesu beka naye uyise nenini kodwa lomuntu lona bekangenayise angenamake uthi wabonakala kuAbrahama ngesimo sendodana yemuntu Elohim Jehova manje libandla Selibile naleso sikhathi eminyakeni welibandla empapathiswe nomoya longcwele. Kodwa Jesu washo lapha, kwenda malakho esine nayo yonke leminye imibhalo iphatheke kini. Niyabona, kuthi ensuku into ekugcina ngaphambi nje kwekubuya, umhlaba lohleti uyoba njengeSodoma. Nendvodzana yemuntu iyotembula yona lucobo njengoba indvodzana yemuntu njengoba yenda etinsukwini taseSodoma. Mshushisi lo imphumbuze awukuboni lokho na emave akhe aqinisile hayi tibathi tetipikili nemithwa nemanyeva yindvodzana yaNkulunkulu ilingiselwa ebandleni lakhe njengendvodzana yemuntu kufanele kugcwalise malakhi wesine nayo yonke leminye imibhalo ngibita kunaka kwenkantolo ikubukisise lokho kahle impela indvodzana yemuntu Njenga nkulunkulu uyise, nkulunkulu indvodzana, nkulunkulu umoya, longcwele, nkulunkulu lofanako, tingcenye letintsatfu letehlukene tankulunkulu lofanako. Manje lena indvodzana yaDavide, indvodzana yemuntu yembulweke njengemprofeti. Indvodzana yaDavide inkosi uthi manje indvodzana yaNkulunkulu emnyakeni welibandla njengoba uNkulunkulu akasuye umuntu uNkulunkulu ungumoya nemoya indvodzana umoya longcwele loyembula umnyaka welibandla kodwa wethembisa lapha etinsukwini tekugcina ukuthi indvodzana yemuntu iyokwembulwa Mshushisi lo imphumbuthe uyakuthola lokho na uthi ngifuna wathi mshushisi lo imphumbuthe siyalibona siyalikholwa lamavi lawa agcwalisekile embikwethu uthi siyathi ukuthi aliqiniso kumaJuda beka indvodzana yaDavide kumaGreek beka inkosi kithi ukuthi uyinkosi ubetive uthi manje emsukwini tekugcina bekatobuya futhi njengendvodzana yemuntu ngoba malakhi wethembisa ukuthi kuyoba khona umprofeti ovukako etinsukwini tekugcina lobuyisela tinhlitiyo tebantu sibuyele ku tisuke kuleto tinhlangano emuva evinda sekuqaleni kukholwa kwabobaba iPentecost yasekuqaleni Futhi ngesikhathi akwenda Johane longcwele 14:12 lemisebenti layenda iyokwendiwa futhi sambulo selishumi sethembisa yonke imfihlakalo utotembula kanjani leti imfihlakalo na niyakubona lokho Luther lakushiya niyakubona lokho Wesley lakushiya niyakubona lokho iPentecost leyakushiya futhi embule imfihlo yenhlitiyo ukwenda kube uNkulunkulu lofanako kuwo wonke umnyaka lokungesilutho ngaphandle kwelive laNkulunkulu libonakaliswa emuva endvotsaneni yemuntu futhi asibuki tibathi tetipikili sibheke elive lelibonakalisiwe caphelani uNkulunkulu wethembisa letindlo leti manje futhi ukwenda njengoba nje asho bengasho lokunengi kodwa sito siyekela lesifundo sekuhamba sikhathi mnumzane mshushisi ngifuna wathi ukuthi ngingabita tinkulungwane tabofakazi lapha kulentsambama ngifuna wathi ukuthi le tindlo lathi watenda sibofakazi ukuthi uyaligcina livi lawo ukhona umhlangano sibili wamoya longcwele akhona emandla mbamba nkulunkulu futhi sikhona sethembiso selucobo labatosinza kuso uma babekatandla etikwalabagulako ngifuna ukwati lokho ngifuna wathi ukuthi wathi njengoba kwakunjalo ensukwini tasesodoma kuyoba njalo ekubiyeni kwendodana yemuntu ngisihambi futhi ngifakaza kuphela ngaloko lokushiwo libhayibheli ukuthi kuliciniso uma nicaphela ingelosi yenkosi le yeda ngesimo semuntu yayifulathele lidende ngemhlane wayo futhi yatshela u-Abrahama ukuthi Sara bekacabangani Jesu wathi kuyophinzeka manje uma ngikhulume liciniso akuthi uNkulunkulu akucinisekise lokho ukuthi kuliciniso akuthi yena akwembule khona-ke akusiyo imfihlo siyadike ngitoshiya lenkantolo kulenzambama nalesijulu kutotendela emcondweni wenu akuthi lo nkulunkulu lowenda lesethembiso hhayi emuva ngaleto tinsuku bacinisekiswa akuthi lo nkulunkulu lowenda lesethembiso asicinisekise namuhla asho lokufanako labanye benu cabangani enhlithweni yenu kulekani kunkulunkulu ngekugula kwenu noma kuhlaseleka kwenu futhi nibone ukuthi nkulunkulu utoyembula yini imfihlo yenhlithiyo ngikuphosela insayeya kuthi ukwende ngalapha nangalapha manje ngingalokotha yini ngente into lenjengaleyo kube bengingakemi kahle hle kuloko lokushiwo ngumbhalo na ngifuna le nkantolo ukuthi ibone ukuthi unguye idolo namhla naphakathi ukuthi uyasigcina sethembiso sakhe futhi wethembisa ukuthi Jesu Kristu uyokwembulwa ngetinsuku tekugcina njengendvodzana yemuntu indvodza ehleti lapha iphethwe maphayili angikaze ngikubone empilweni yami uma loko kunjalo phakamisa sandla sakho uyangikholwa ukuthi nginikete bufakazi belivi lankulunkulu na lowo ngumkakho lolohleti eceleni kwakho uyagula naye unesimila enhloko yakhe kunjalo phakamisa sandla sakho uyakholwa ukuthi unkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na uma asolo alivi livi lati imfihlo yenhlitiyo wena ungumnumzane nankosikati hand uma loko kunjalo phakamisa sandla sakho kungani ningakukholwa na lapha naku kuhleta indvodza ihleti khona lapha inhloko yayo ikhotheme iyakhala itikhulekela yona lucobo kanye nemkayo akekho lapha akekho kanye nawe kulentsambama uyagula ucabanga ukuthi unkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathathwa yakhe ukuthi yena angekho lapha na uyakukholwa na uyakholwa ngisehambi kuwe ngalo kunjalo na umkakho unenkathathwa yabesifazane uma loko kunjalo phakamisa sandla sakho siphakame kude basibone neligama lakho ungumnumzane Smith uyakholwa ukuthi unkulunkulu utomphilisa na uma loko kunjalo jikithisa sandla sakho sehle senyuka kanjena nginiphonsela insayeya futhi nikholwe ukuthi Jesu Kristu wembulwa esimeni sendvodzana yemuntu enyameni yemuntu ngemtimba womlobokade yemukelani kubita kwakhe nangowesifazane lohleti lapha angibuka uphethwe ngumfutho wengadi lophakeme uyakholwa ukuthi unkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na bakubida ngadaisy uma ngabe kunjalo na phakamisa sandla sakho kholwa manje ngayo yonke inhlitiyo yakho Jesu Kristu utokwenda akunike isifiso sakho niyabona unguye itolo namhla naphakathi niyakukholwa na naye indvodza ihleti khona lapha ngemuva ingibuka inemthwalo enhlitiyweni yayo wendvodzana yakhe indvodzana inesifo sashukela uyakholwa na lowo bekungumkakho loloqale kukhala edute nawe ngco lapho unemthwalo enhlitiyweni yakhe loyo wasisi wakhe sisi wakhe unenkathathwo yenhlitiyo kuhlangahlangene wena ungumnumzane nankosikathi sikhizi uma loko kunjalo jikithisa sandla sakho futhi sehle senyuka kanjena uma ngisihambi ngalokuphelele kuwe sukuma ume ngetinyawo takho sukuma uma ngisihambi kuwe futhi angikwadi kuyini na
ukugwaliswa kwelivi laNkulunkulu emsukwini tekugcina ushushise ngifuna wathi ukuthi livi laNkulunkulu liqinisile uNkulunkulu wangitshela lokho eminyakeni lengamashumi lamathathu nakuthathu lendlula yilinze sonke lesikhathi lesi kodwa kugwaliselile khona lapha kule nzambama uNkulunkulu uyaligcina livi la unguye itolo namhla naphakathi uNkulunkulu anibusise hambani nithole sifiso senu manje umqondo wakho uba sithi belijaji basithi belijaji utofanele ende sinqumo sayo futhi nendlela lo wenda ngayo kusukela manje kuqhubeke utomemetela noma kukhombise kubantu ukuthi sini sijubo sakho ngabe unelicala noma akanacala uyakhola ukuthi akanacala ukuthi uyaligcina livi lakhe ngithi lone silalele lendvodla lenzala lengabeketeli umnumzane longakholwa nemnumzane umncikati kodwa manje nitokholwa ukuthi uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe na umcondvo wenu uba sithi belijaji futhi indlela lowenta ngayo kusukela lapha itofakazela kubantu ukuthi sijubo sakho siyini niyakukholwa lokho na asikhothamise tinhloko tethuke Nginitshelela iqiniso lelethembekile. Uwe besinesikhathi sekuhlala lapha. Akukho mbhalo eBhayibhelini ngaphandle kwaloko lokuthi ofakaza entweni lefanako. Bengethembekile, niyathi ngaleti yetikhathi. Kwethembeka akusiyo indlela lelula. Kodwa kuphela nje uma uNkulunkulu emile lapho. Kwakungasilula kuluda Wesley noma nakula labanye. Akusilula nakuwe noma lomunye umuntu lothatha sinqumo. Kodwa kulenzambama ufanele wente sinqumo sakho. Akazange sikathi wathi bayobeka tandla etikwa labagulako futhi bayosinza. Uma nikukholwa, konake anginandzaba noma kwenteka khona lapha, uma kwenteka evikini elitako, kwenteka eminyakeni lengamashumi lamabili kusukela namuhla. Uma nikukholwa mbamba, kufanele kwenteke. Ngikunadokotela lohleti lokhona manje. Njengoba ngiqonda ngifuna kumbonga bengisesigulaneni kubona sigulane sakhe esikhashaneni lesendlulile usesekuseni kakhulu manje kuseni esibhedlela lesibophelelekile kuthi sife ngako bayacabanga udliwe kakhulu ngumdlavuza nalona wesifazane lomncane wathi kimi wathi dokotela wami lohlinzako bekathamela umhlangano wakho futhi uyavumelana nawe futhi akusiko lokho kuphela kodwa mina ke uBranham ngifuna wathi ukuthi ume nawe emkhulekweni wami kube bengidzinga kunakwa kwetekwelapha bengiyofuna anginike kona indvodza lengethemba uNkulunkulu kanjalo yebo bakhona kuto tonke tindlela tekuphila Kuko konke kugogotsela. Asikhumbule sijubo sesakho manje. Inkosi Jesu ngitamile nje kuchaza live. Ufakazile ukuthi liliqiniso. Bofakazi bakho besingabitha emakhulu kepha noko asinaso isikhathi. Lapha futhi kubekwe emaduku labekwe lapha leliya kulabagulako nalabahlaselekile khona lapha lapho moya bengcwele aniketha khona ufakazi ukuthi Jesu usaphila. Simathi ngekuphila kwakhe. Kuphila la kuphila tindvo latenda. Futhi siyakuleka uNkulunkulu manje njengoba ubeka tandla etikwa lamaduku ukuthi noma ngubani lamthinthako kwangathi angaphiliswa nginikela umkhuleko wami nekukholwa kanye nalesi lesinye sicuku semakholwa ngalaba labangakhona kuba lapha kwangathi bangathokotela bukhulu baNkulunkulu bangahle bagule futhi bangeke bede lomunye babe lomdzala tatane lohleti emuva lapho ekamelweni akofoya ngendvuku yekudondolotela lencane lemhlophe kulenzambama alinzelele liduku ukuthi libuye loloswane lulele lapho esibhedlela luvutha ngekushisa kakhulu nalomunye alinzele kululethela leliduku akuthi amandla uNkulunkulu somandla ahambe nabo wagcobe ngelugcobo lolufanako nalolu lobe lukulomhlangano kulenzambama futhi kwangathi bangasinza ngoku sinikela lomkhuleko esikhundleni sabo Ngoba bebangekho kodwa ungulosetindzaweni tonke kwangathi ungaba lapho kuqinisa livi lakho ngeligama la Jesu Kristu manje akuthi moya lo ingcwele ngikweliciniso hayi lidlingozi hayi umhlobo loluthithe nje belithemba leli half kodwa sijubo selucobo singahle sendluliselwe lokhu lengubita kulenzambama ngekuthi yinkantolo kwangathi ngamunye wabo angapha bufakazi ngalokufanako njengoba bathatha ikhadi labo lekukhulekelwa futhi babambelele etandleni tabo lapho basendlula langembili kwangathi uma bane bakhondwa ngekwesahluko selishumi nesithupha samakho longcwele bayobeka tandla tabo etikwa labagulako futhi batosinza njengoba ingcebo yakho lekhethiwe ime lapha futhi sibeka tandla tethu etikwabo Nkosi kwangathi kungacathulula inguna phakathi kwangathi bangaphuma lapha bajabule nje impela futhi bakhohlwe ngekuthi bake baba netinkathathu ngoba bacinisekile njengoba Abrahama bekanjalo ukuthi uNkulunkulu angakhona kwenda tethembiso latenda sicela egameni la Jesu amen. Bangaki lona sijubo sakho phakamisa sanda sakho nginesijubo sami kulungile inkantolo utokhondwa ngekuya kwelivi laNkulunkulu lelingwele leti bonakaliso leti tiyobalandzela nabakholwako nginishiya nihleti lapha nicabanga ukuthi ngenxa yokuthi lesipho lesi leso lesenda noma ngibane abe ngetulu kwalomunye futhi nine belusi labamesaba uNkulunkulu lapha balapha bengitobacela ukuthi beme nami la ngembili babeka tandla tabo ngalokufanako njengoba ngenda babe nathi ukuthi side lapha futhi balapha njengebakho njengabofakazi baNkulunkulu bethwele ufakazi eqinisweni manje singeke sithi mnakethu Branham wabeka tandla ngoba tandla tami adikho ngetulu kwetabo noma tanoma ngibani nje lomunye ukholwa kwakho sijubo sakho losikhiphile evini laNkulunkulu uNkulunkulu ke uthi uma uNkulunkulu angayigcina leyo ngcenye yelive futhi akufakazele kini khona ke sewuvele uphilisiwe ngoba ngemivimba yakhe waphiliswa manje ngifuna bonke laba kulengcenye lena ngalapha lona makhade kukhulekelwa asukume eme ngakulolo hlangothi ngaselibonzeni manje wonke loyo lokulengcenye lena lapha lona makhade ekukhulekelwa sukumani nime emkhatsini walekhala 32 futhi nibuke emuva ngale yandlela futhi wonke lokulengcenye lena lapha lona makhade ekukhulekelwa manje kule lengcenye lapha manje nijike ngalenye indlela manje nibiyele emuva ngalendlela nijike ngalelenye indlela ngoba ngifuna lilayini leliqondzile wonke lokulengcenye lena aphume ngalendlela babuke emuva kule yandlela futhi wonke lokulengcenye lena etulu lapha lona makhade kukhulekelwa aphume ngalendlela futhi abhekelena naleli line lalabakhulekelwa kulitobe ligijini wonke lo sesitezi lona makhade kukhulekelwa lofuna kukhulekelwa akethe khona lapha futhi angene ngemuva kulengcenye lelandzelako lapho baseta lapho baseta ngiyafuna ngibite labanye bashumayele ngabe kulungile kuniketa ubufakazi na konke ngabe kulungile kini nonke na sithini sijubo senu ekutekweni kwaleli cala kulungile belusi ufuna kwathi kuna inhlanganyelo nalalabanye bashumayele bafuna noma ngimuphi umshumayele ekhathi lapha lokholwa uNkulunkulu uthi akholwe ukuthi kubeka tandla etikwalabagulako uma sijubo sabo kulenzambama ukuthi sona siliciniso bayakumema njengemlingani wabo ukuthi ute lapha futhi ume nangembili nathi sisakhulela bonke beluzu lokugcwaliswa ngamoya kaNkulunkulu nesijubo sakho manje ngabe lokho uyakholwa ukuthi ungeyitolo namhlanje phakathi uyakholwa ukuthi makho welishumi nesithupha uliciniso labeluzi laba lapha ufuna kunimemela enhla lapha manje njengabalingani babo evangelini yenyukela lapha futhi nime langembili nathi njengoba senda lamalayini alabakhulekelwako kutokhuleka khona lapha benyusele ngalapha bonke belusi kulesakhiwo anginandzaba ukuthi nguliphi lihlelo bangitshele nje ukuthi nginicele yenyukelani lapha uma nifisa kuta kulesikhathi lesi futhi bende le line lalabakhulekelwako ukuthi bakhulekelwe bakhulekele labagulako kubeka tandla ethi kwalabagulako bangake khathi lapha longalosinzile manje futhi awudzingi ukuthi ukhulekelwe kodwa ningemakholwa phakamisa isandla sakho ningangethembisa futhi ukuthi imikhuleko yenu itokwenyuka nathi thine belusi lapho sisakhulekela labantu laba kubeke loyo bekungumake wakho lolome lapho-ke kubeke loyo bekungumkakho-ke kubeke loyo bekungumnakenu noma thathe-ke khumbulani ngumake walomnye umuntu ngubhuti walothite nguthathe walomnye umuntu ngumfana wamake lothite noma intombatana walomunye umuntu futhi sitokwenta kulabanye njengoba singafuna kulabanye ukuthi bente kithi manje ngifuna nini wonke umuntu ukuthi ahloniphe ngekutithoba nangemkhuleko futhi lapho sebawendile emalayini abo njengamanje kuya lapho bekangefika khona ngifuna abashumayeli manje ukuthi bete lapha futhi bente lilayini leliphindwe kabili eceleni ngco kwalapha ngembili lenyuke futhi lehle ngale ndlela bente emalayini lamabili kude bantu bendlule lapho ngitobuyisela lo mbhobho emuva umnumzane Borders utobe eme lapha ahola liculo kunjalo lilayini leliphindwe kabili enhla nasendasi ngale ndlela khona bantu manje kulowo nalowo kini lome elayinini kukwenta kuqiniseke ngalokhu phindwe kabili kusathane umshushisi kuthi sincumo sakho sentiwe sincumo sakho sesendlulile kuthi uyakholwa ukuthi Marko welishumi nesithupha ulive lankulunkulu futhi liliciniso kuthi uta ngalele layini kuthi ubekwetandla kuthi kusukela kulesikhathi lesi kuchubeke kwenta kwakho kutofakazela ukuthi isijubo sakho besiyini phakamisa isandla sakho futhi uthi ngethembisa nkulunkulu lokho konke lokukulelo layini manje asikhuleke babe wethu besezulwini labantu laba kule nsambama baphethwe njengenkantolo ngiyeva nkosi ube nekutekiswa licala sibili pilato akazange akunike luhlobo lolufanele wathola bofakazi bemanga kodwa wena weca ngetulu ufakazi wemanga lofakazi lovikelako moya loyingcwele ufikela kufakazela livi embi kwebantu ube nesivivinyo lesikahle nebantu sebacabangisisile basendlulisile sijubo sabo sebasithi belijaji bathi kuthi bayendlula kutofakaza even kuthi bayalikholwa livi lakho linjalo kuhunyushwe ngalokungesiko labanye babo bathi ake ngikubone wenda lokho angikubone wenda lokho akuhambisani nelivi lakho livi lathi bayosinza futhi silethe bofakazi ngembili ufakazela kuthi nguloko lokushito wenda tinto ngendlela yakho lucobo manje ngiyakhuleka babe kuthi utosipha letibusiso leti kulenzambama kubantu njengenceku yakho nangato tonke letinye tincebu takho emakhulu ato lapha sinikela umkhuleko wethu ngalabantu laba ngoba labelusi laba labakahle nkhosi umnikati uyefika njalo noma longakholwa noma umnumzane longabeketeli noma ngumuphi walabo bagceke bahalatisi lobekakhona kuwo wonke umnyaka uma beta ngalabantu laba kwangathi le nkantolo kulenzambama ingakhala imelane nabo bufakazi babo kunowa njengoba kwakunjalo ensukwini kaNowa njengoba kwenteka emihleni yaseSodoma bobabili bangena ekubhujisweni kuthi bahalatisi kanjani futhi bahlekisa kodwa akwenda ngamehluko emakholwa abambelela ngco evini uthi sesilungele kubambelela evini kulenzambama babe ngitihlanganisa mina lucobo nalabanye belusi bakho lapha kubeka tandla ethi kwalabantu laba kwangathi emandla nkulunkulu somandla lesatiko ukuthi akhona manje acinisekisa livi angasinzisa ngamunye wabo ngajesu kristu inkosi yethu amen mnakethe uroy uma ungeta langembili yonke inhloko ikhotheme manje wonke umuntu akhuleka futhi ahlabele uma ungakhuleki hlabela kholwa kuphela lapho usendlula kholwa nje wendlule akunanzaba nje kuthi uthini noma wendani lokho kukuwe uma ufuna kumemeta umemete futhi uma ufuna kuhamba usuke akunanzaba kuthi kuyini kholwa nkulunkulu nje suka uhambe bese uthi sekucathululiwe enhlitweni yami njengokuthi nje uma uye echibini kuyobhabhatiswa lokho kuyakucathulula uma ukukholwa ungumkristu kuphela nje uma ukholwa ngabe kunjalo na futhi nitophiliswa kuphela nje uma nikholwa asikhuleke sonke manje kulungile nakethe uBorders Ngishumayela livi laNkulunkulu kini egameni laJesu Kristu. Kwangathi nonke ningemukela lokho lenikucelile. Uma uthi kulenzaba cukuleka, uthi ungangabathi enhlitweni yakho. Kodwa ukholwe ukuthi lokushito kutofezela, ungaba nako lokushito. Uma ukhuleka, kholwa ukuthi uyakwemukela lokho lokucelile. Uthi utophiwa kona. Ngishumayela egameni laJesu Kristu. Ngikholwa ukuthi sijubo sethu sesendiwe, futhi sesikhishiwe. Netendo tethu tiyafakazela manje ukuthi siyakholwa futhi siyathi ukuthi uphilisile. Uma ngingaphindze nginibone ngakulolu hlangothi lolu lwemfula, ngiyohlangana nani ngesheya. Bonake moya loyingcwele lomkhulu lobe kasimenywa sethu kuleli viki lapha kanye nathi futhi usikhondile uyofakaza kini ngaleso sikhathi ukuthi nginitshele iqiniso kude kube ngileso sikhathi. Asko samsethe inhloko tethu manje ngekuthula sibili nangebumnanzi kwangathi amagagasi ekufa angathi ishelele phambi kwakho kwangathi uNkulunkulu wasezulwini loyo obukhona bakhe lesikubo angahlala njalo anigcina niphephile size sibonane. uNkulunkulu akubusise mnakethu, ngiyakuthakasela.